adigan ifka ku jeclaan adigan ku ilaashada adigan ku oomana adigan adigan ifka ku jeclaan adigan ku ilaashada adigan ku oomana adigan kaliya adiga adiga ehel ii oho unugyada jirkan ku waraabiya adiga oo faha jacayl ku ah daawa oo aan ka maarmi kan adiga kaliya adiga adiga ehel ii oho unugyada jirkan ku waraabiya adiga oo faha jacayl u ah daawa oo aan ka maarmi kan adiga aniga adigan dadka ku jeclaa aniga adigan ku ololaya aniga adigan ku ag joogaya waqtaadaba si ii ahaa dadka ku jeclaan aniga adigan ku ololaya aniga adigan ku ag joogaya waqtaadaba si ii ahaa adiga 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 ilila hawna adiga ayar otayo adiga way kanaya adiga 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 ilila hawna adiga ayar otayo adiga way kanaya adiga kaliya adiga adiga ilis ii oho admiga dhammaan sharaf ii goglo adiga ogta waga beri ku ildoogsada onan dhaafi kar adiga kaliya adiga adiga ilis ii oho admiga dhammaan sharaf ii goglo adiga ogta waga beri ku ildoogsada onan dhaafi kar adiga aniga adigan dadka ku jeclaan aniga adigan ku ololaya aniga adigan ku ag joogaya waqtaadaba si ii ahaa dadka ku jeclaan aniga adigan ku ololaya aniga adigan ku ag joogaya waqtaadaba si ii ahaa aniga adigan dadka ku jeclaan aniga adigan ku ololaya aniga adigan ku ag joogaya waqtaadaba si ii ahaa